Chepoko ina pikomo Kupaka wanari njibu katina Tamaro kuipa nafasi gani Ukanitia moyo nitapatana Kwanini siki mtawajimana Kupaka wanari njibu katina Tamaro kuipa nafasi gani Ukanitia moyo nitapatana Kwanini siki mtawajimana Nijifunie nani Kama sipewe Mgini sitamani vote na fata kwako wewe Unachua kunichumbeza Hodero kubembeleza Wepeke unaniweza Kama mboga na kombeleza
Unachua kunichumbeza Hodero kubembeleza Wepeke umeniweza Kinishika na jilekeza Umeniweza baba
Umeniweza mama
Tabasa mpenzi wangu tujenge family sasa Uwe baba wa wanangu ni kuzalie mapacha Unakisu kikali Kula nyama usichali Zunajua silali Bila kufika safari Tule chumvi na tufike uze Waminya minya nyanya tuapuze Kabia kulala unipige zeze Kitanda nili nipembeleze Nijivunie nani kama si wewe Vingine sitamani vyote napata kwako wewe
Unachua kunichumbeza Hodero kubembeleza Wepeke unaniweza Chini unachomanisha ndio nataka Nielewe Minajua unataka tugombane umenichoka Nani wewe
Huku ulipo wewe mimi sipo Tumelewana Kutwa madeni na wishi mikopo Mwanamume
Inatosha, inatosha, inatosha
Usiseme hivyo Kama ngazi kuipanda mpaka take mungu
Naelewa Kweli uwezi kupanda
kichwa cha familia. Kuangaika popote mini korazi. Baby nitapata vumilia.
Siwende uwarabuni ukadaribu. Bati yako mwenzangu mazonge. Ya vizuizi ubichi wako wavunja moyo wangu.
Kwa hakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote. Na ujanja wao yote. Pesa wanazimaliza madem zote.
Basika wewe nyumbani. Na minitoke nikangaike. Mwanamume unapenda ushindani. Na minifanyeje mtoto kike.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usinifanye hivyo.
Nitajitume.
Nitajitume.
Wewe ndo mume.
Sawa mama.
Katiza, mwezi na miezi sita likakatiza upendo. Chuki ya kazidisha na kuyanisha malengo. Najutia muda kupoteza malengo. Ama kinywa kakitia pengo. Mapenzi yanaumai. Na 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 moyo sio chumai. Na mapenzi hayana kumbado. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. Oh na 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 na. Nilifosi kupenda pengine china sita tulia. Ila wapi kipenda joro ula nyama mbichi. Oh na 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 na. Sinabudi kukubali. Chukua kama mpezi. Tapata mwingine na nafsi tatulia. Oh na 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 na. Yata kuisha. Izo nyodo za kupostia na Instagram. Yata pita. Mara Snapchat. Mara Facebook. Natasha. Nitacha kuliana. Mili kumaki eoka. Najikuta na shindwa. Kuna muda na waza ukumba. Vile hivyo ni bidua na yo na bidua. Vile vile sana waza. Vile hivyo ni hemea na yo na mwemea. Vile vile ni mawazo tu. Sina plani za kurudi. Kwa hivyo ni adhibu. Ebwana usisiki. Mapenzi na umai. Na moyo sio chumai. Na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. Na uwe
yatapisha.
Izo nyodo napiga simu na jitia uniju.
Yatapita.
Mara unakata. Mara unampa mpenzi wako kunituka.
Natasha.
No oh 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 oh. Mwazo nilishua. Kwa sasa ninasema.
Mapenzi basi.
Senzi lako penikila.
Nasema basi.
Senzi lako sina.
Kupenda basi.
Kupenda basi. No.
Mapenzi basi.
Senzi lako penikila.
Nasema basi.
Senzi lako sina. Kupenda basi. Meanza safari ya penzi na wewe. Sikatishe. Mungu mwema baba, bali atufikishe. Ni binadamu nakosea, kiteleza usihuzunike. Milele mwana dada, nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu, tamka ni wewe. Taswira pekee kwenye ndoto zangu mama. Mafariji peke nikiwanga chozi langu mama. Nishina siri kifuani mwangu. Nikupeleke nyumbani kwetu sheria. Kajue na ndugu zangu mama. Nipeleke nyumbani kwenu bibi wewe. Kaone shemeji zangu
kamka usingizi, sikampa katuki amka nisirizi, kakonko twende kamara kibirizi, mapaja yake utamu michirizi, michepuko imenuna imezira sili sili, na weni kachumbari mayonaizi pili pili, pili pili manga kuna kili kili wanga, kili manjaro nyumbani kwetu kisimiri mwanga, si mama niki, si mama wima, siri nikilele nikufikishe kukina. Umebeba beba, mkungu wa muleba, uchungu kama kwao wakajifungue leba. Umebeba beba, mkungu wa muleba, uchungu kama kwao wakajifungue leba.
Oh mama lolo,
mama lolo, kwa kwa sikiwezi.
Oh mama lolo,
sitoficha mdudu mapenzi.
Oh mama lolo,
mama lolo, kwa kwa sikiwezi.
Oh mama lolo,
mama lolo,
kwenye kamoyo msina
siri,
jeni kutaje kajina
siri,
ajuro wenye fitina
siri,
jembe nipo na lima
siri,
basi na wewe usifiche ma
siri, yuma
usama usifiche na
siri,
yuma usama
usifiche na
siri.
When in life what when you wanna fake, yule wa nyuma li separate, maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on, kama ni gari koko nimefunga break, na pendo langu kwa kuwali elezeki, kwa kwa si eki wala si fake, siko true, indripina wale mbo fake. Najua usho mizo mengi sana, usha kutana na maabrika, ila so mimi I am a
walisubiti zihisi za kupenzi wangu, mwisho siku wako kwa chukilia, mapenzi kachukia, ila so mimi I am a good boy, I am a good boy, I am a good boy, good boy, baby.
Don't call me lover boy, don't call me lover, lover, lover boy, baby. Don't call me lover boy, I am my innocent baby. Don't call me lover boy, don't call me lover boy, baby. Don't call me lover boy, I am my innocent baby.
For the other day,
no, baby. Nalalia kunia sio kama napenda ye, no. How come mpenzi wako wetu na mudumia, wengine wana kuja kumtumia, amna love siku wizi wana nunua ye, no. Washenzi, bora wamalize na kutulia, wakimaliza waishi tukutangazia, eti yule binti si tumemtumia ye, yeah.
Walishivichizi isiza kupenzi wangu, mwisho siku wako kwa chukilia, mapenzi ukachukia, ila so mimi I am a good boy, I am a good boy, I am a good boy, good boy.
Don't call me lover boy, don't call me lover, lover, lover boy, baby. Don't call me lover boy, I am my innocent baby.
Kugombana si suluhisho, muhimu tuonge. Kuna leo na kesho, chuki usinyeke. Umenipa mzigo mzito, nashindwa kubeba, unaniremea. Naambulia mateso, sijui lini nafsi tatulia. Zile kauli chafu na vipigo, yote nisamee. Mimi kwako si mzigo, penzi liendelee. Niona kabisa weza kuni mimi si penzi lanja nini ama nina furaha. Oh baby, tuonge
tuonge tuonge,
tofauti tumalize
na we.
Baby, tuonge
tuonge tuonge,
tofauti tumalize
na we.
Vumilia, mingi nilikukosea, machozi kanimwagia, sikujali ulipoumia. Magoti nakupigia, nimekosa ungumarikia, majonzi nilikutia, nisha koma sitarukia. Unatoa kopa unaweka shoka mwenye ukali, eti umechoshwa na mie. Hivi ni kweli utakata nitaza na kuniona kabisa? Weza kuni mimi sipenzi lanja enye amani na fura.
Baby tuonge,
tuonge, tuonge,
tofauti tumalize.
Sa shingo mindo basi, hiyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta soa mbea. Kama upepo pepea, nakupana moyo mama tambana. Mini shaku zoea, staki mtu wakikongole. Call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby. Manono na nyote tuinanga, nipende mi wako ndo pacha. Kwenye penzi lako mimi shaza. Call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby.
Umesha penda moyo wako sipanduke kamwe. Sitaki penzi la uchoyo, haki kifo mimi na we. Wako nimekwama sipigi break, tucheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day, tukate keki. Umimo ni wawapenda nao, washa radio muangalie, kisha mwimbie. If you love somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them. Call me baby, call me Sherry, Sherry, I like you baby, I'm a sweetie baby.
Okwako niwe sindano, palo na polala na puti. Uthi uno mwaka kwa disco, napu kutaza mami na chi.
If you get somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them.
Call me baby,
I want you to be my love. I want you to be my love.
I want you to be my love. I want you to be my love. Kitha ni nitele, anikajisumia.
Masheri, hata unapasi na sanayo, baby. My honey, hata balobi natika yo, jame.
Masheri, hata unapasi na sanayo, baby. My honey, hata balobi natika yo, jame.
When you shake up the love, baby, my honey, hata balobi natika yo.
champion series.
Manjano bado na kula kuhas Yangine ya medipa ila kwangu ba Na imba selelo na sema ba Na najaribu kujisaulisha badu Na wapi lipo kausea badu Na sinamishe fegi na gongea badu Na watu wananizomea badu Inanichoma kwa maini badu Bongo sema nini badu Wamenikalisha na chini badu Eti kwa onini Wanoniona niko mjini Wanafikiri nimefika ba na ndugu zangu kule kijijini daily wananomba pesa ba na wakinona kona kuva wanafikiri nimetoka ba na wakinona kona naja sanaipe wanafikiri nimetoka na ba nilipojichanganya na wanangu wakasema dogo nitatoka bado kusikiza mawazo kama kazi na mpaka sasa nangoja bado na kama picha nimepost bado Zagarama, bado Hadi manager anafos, bado Magatelo na nikost, bado Raisi wametumwa kwangu, bado Wanatamani ni wachini, bado Wamenikalisha na chini, bado Eti kwao nini Wanaoniona niko mjini Wanafikiri nimefika, bado Na ndugu zangu kule kijijini Daily wananomba pesa, bado Na wakinona kona tuva Wanafikiri nimetoka habari na ukinona kuna nadia sanaipe wanafikiri nimetoka habari na maheta mina waombea bad na mdogo mtoki kunongea bad na mafasi mina wabotea bad kuna watu wananipotezea bad usingizi ninakosaga studio mina keshaga wamenikalisha na chini
I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah. Inachoniumiza miro nikauliza kwa kwamba hutoniacha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Hey, mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako Love is so painful, love is no fair Love inaweza kufanya hai pote Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo kome Try to give you love, try to give you my everything Kamu wa upost, meni choka unipendi mi Ningali kwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome Nimechoka Umizwa moyo wangu Nimechoka Umizwa moyo wangu
Yo So boy Japesa, the Lord of King And I'm chilling with the baddest DJ in town DJ Dogo Kamakawa on gang
He used to call every morning and every night before sleeping And that was the best feeling Oh, you claimed you're gonna stick around me Bara ya muda ukabadilika nikawa siku elewi Uwezi piga, uwezi texti Labda utumi, please call me Kama ulinichoka Siungesema Kaweka upendo wangu Ona dilema Ama kweli Akufokuza ya hakuambi toka Why did you have to give it a silent approval? Love is so painful Love is no fair Love inaweza kufanya uhai pote Ningali kuwana uwezo Ningali udunga viso pendo ukome Try to give you love, try to give you my everything Kamu wangu post me, nichoka unipendi me Ningali kuwana uwezo Ningali udunga viso pendo ukome
Nimechoka Funny boy Oh yeah, oh yeah,
wana kutuka na nini wakati levo zako hawafati mbwa wa uswahilini tena koko hawangati na marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa kunyuzi tisini zao zinapika mpaka laki tunawachoma kama nungunungu wanakesha kama sungusungu Betty Jackie Chan, mtundu Adina kuimbia kizungu Girl you have that thing and I call you pin Girl you motivate my liar And I'm your king and I get your ring Cause I wanna make you a wife Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivate my liar And I'm your king and I get your ring Cause I wanna make you a wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on your dance floor So clean when you do the dirty one, no I just want beside you give me that My baby, one phone Yeah, 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 yeah give me that See that you want for me
Bad girl, how you at my single? Make you my queen cause I'm single That's how the thing go You know it takes two to tango Cause I be praying every day and night too Say make you come my way thank you my love I bless the day that I found that thing and I call you queen Yeah you motivate my life Baby I'm your king and I get you a ring Cause I wanna make you my wife Yeah you got that thing and I call you a queen Yeah you motivate my life oh, Baby I'm your king and I get you a ring Cause I wanna make you my wife yeah. Mommy, baby cool it down I love it when you put it on the dance floor So clean when you do the dirty one, oh I'm just right beside you
give me that My baby one for me
This pink guru
Yeah, 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 yeah.
Chenye marefu na mapana uwaga hakikosi mwisho Oh, mwisho Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho Oh, oh Wenda kisi choridhiki, akili kisa ya nini tuto anero Nimekumbukiwa kipi, unanaishi, sinateki balaro Oh, Na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe Ili uvumilia na sijaona tamaa Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe Ila hii dunia na najichunga sana Tena nandika uwimo Sijipe moyo labda na kufikilia Nataka iwe fimo Kunyi sura ya choyo ukome kunifatilia Nandika uwimo Usijipe moyo labda na kuwaza sana Nataka iwe fimo Kunyi sura ya choyo ukome kunifatilia Nisha choka Nisha choka Nisha choka Wacho kweli ni kwambie
Ni kicha vijebe
Nisha choka
Dara umaneno
Nishacho
Umasimango
Nishacho Kawacho kweli mikwini
Nishacho
Kila bunda lina historia Pagara ya mwantu majivu Mangapi nilia vumilia Habini kakonda kwa hivu
Kijo kutenga sholangu
Ulikidharau na kukinyanyasa Ututhamani yangu Ukasahau kisa anasa Afadhali mimi isha kuzoea Dharau mama yangu waje kukosea Uwagana buta taswira Ule utumwa wapenzi lako Pakarajona taira Kuyaifadhi mabaya yako Mchinginga pedi Una matila panika pemba Upepo kwenye begi Au magina nietenga Tena nandika uwimo Sijipe moyo labda na kufikilia Nataka iwe fimo Kunyi sura ya choyo ukome kunifatilia Nandika uwimo Usijipe moyo labda na kufikilia
nipe moyo labda na kuwaza sana Nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo uko mikuni
Jamenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa
ora no to like that I'm too smart dada seduce me like what the hell what the hell don't do like that
Najua kupenda Na kama vumba Na kama unataka They call me kiba rockstar Na malinga mapya Kila moja nampa Wananita misifa Oh, paswa kichwa Nina mandinga mapya Kila moja nampa Wananita misifa Oh, paswa kichwa
Ora, you don't do like that
Ila kuko eme kulemera Sababu ni wewe
Jua inani choma kibandani
Why just treat me right? I'll give anything you need I'll be your one and only Why just treat me right? I'll give anything you need Baby, hey
Nizelewa migwari Mambo ya uzungu nisilewi Kidogo na chopata baby Usivimbe ipoke Hata kukila umena Usiseme sio sawa
Sio sawa
Ukweli ila kitandani ya tare kukudenda Usiniache marini kipenzi
Si unajua mami Sio sawa
Nataka liwe na wewe Lakini no romance Ready but fine Nalo kumu kipenzi I'm a high class girl
Chonde chonde mami Usije niacha kilema wa mapenzi Taratibu baby Jotende sawa
Chonde chonde Daddy, I don't wanna be a slave in love Vika baby, see
Hata kukila omena, usiseme sio sawa
Sio sawa I'm a high class girl, bila hiyo sio sawa
Baby, takuwa sawa
Yeah
njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Fika baby, see.
Sauti nyororo mususu ya sorondomboro na bando letu la huku kwa peluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kode kode simpidu sko nzima nzima mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo yata watoka mafune mumwe kwa shako tena wavimbe na wadune ishakuwa yako itafune imu mune nifike kunako. Oh baby kushika diuno tam kikuchumchum tam kikukumbatia tamu korea benzi letu baby tamu yani paka kisogoni tamu tararara tamu korea baby tufanye wazi wazi watu woni picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby walokosa kazi wanongoni wapandishe vipi wapumwe kwa oksijeni waambie vimberu mberu sio penzi la mashaka tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka waambie mimi beberu sijogola pasaka wanajisungua kukunjani tawatazeka haraka stili waya ananisugua anagambaya lazizi
shobovu
tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kukwaya yani kithi mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo yata watoka mafune mumwe kwa shako tena wavimbe na wadune ishakuwa yako itafune imu mune mifike kunako. Oh baby kushika diuno tamu kikuchumchum tamu nikikukumbatia tamu korea benzi letu baby tamu yani paka kisoni tamu korea kujana ni maji ya moto yasha niunguza minateketea niliwakana ototo wangeniuguza siku tegemea na kama dunia tambala la mulisha tomoka sina tapo kulala na kesha kwa kimo wale marafiki lukula nao na kunisifu sasa siwao eti sina kikisi ndani nao huko sina kitu mfuko kama pesa nilipata nikadharau hadi wazazi ikakesha kuna bata na jisa unakumwa gara kunipa hili oye nisina
usina
kwa imani
usina
usina mawa
usina
usina hata wakunifariki
usina
kunipa moyo niendele
usina
usina mawa
usina
asiyefunzwa na mama ufunzwa na dunia misemo ya wahe famili ndugu lawama sikutaka karibia kwangu lipojea mbona manyeti kufa kwa nya kumenivuka kwa mali na vunja daraja jua likizama nafsi na nyongea mawazo na nini mpe
lawama peke yangu naongea hamnazo
kama pesa nilipata nikadharau hadi wazazi nikakesha kuna bata na gisa unakumwa
Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho juku wa zangu swabu mini baki na dhambi zako unishikisha adabu mida ya kulala ni mtokwe jasho misijui kupigana mwili wangu wa mapenzi dia tusipende kugombana ni mwepesi kulialia si kujibana bana raha ya penzi kujiachia wako mauto timama nimekufa nimejifia
nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki tamu ni hatari nalambisha asali nachezeshwa buzuki dudu chali chali
nimempata nimempata mtaalamu nimempata nimempata mtaalamu nimempata mtaalamu nimempata nimempata mtaalamu nimempata
ni Mtanzania wa halali ila chembe chembe za India Mungu kaninyima ufahari ila kwa huba najisifia sito kuhonga magari ila mahaba utasazia penzi kachumbali kwa ugali na pilipili ya kusagia nikuite nani majina yote nishamaliza wangu wa hubani umeweza kunituliza mambo ya chumbani ya ninalala ukunapulizwa penzi zito tani napewa raha kupitiliza
nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki tamu ni hatari nalambisha asali nachezeshwa buzuki bidu chali chali
nimempata nimempata mtaalamu nimempata
nimempata
nimempata mtaalamu
Talamu wa mapenzi
Talamu Fundi wa mafundi
This is DJ D-O-G-O
In my head, in my heart And I know that you got me You tap me on, ninapokona And I know that you love me Nakupenda sana Yeah Give me a love, me and you, nothing no other. You the only one, baby, can you believe that? Whatever me, no, no give up. Oh, I, girl, forgive me, nina poko. Me ready, kwenda kwa wazazi, me kupoza. Me tati mwingine, peke unatoza. Oba, kina mi, ata vyombo, nta oza. Me now, me now, me now, me now, me
Kiangazi masika ukichanganya Vyote vika shuka kwa vita nielemea Takosa pa kushika mtavavanya Wewe ndo mwandani wa nilokuzoea Ntunza vyangu visiri kwenye kunisitiri Fundi mitambo Kinga yangu ya mwili Sieli pabiri kuchoma chango Sitaki kafiri Jangiri mwingi wa mambo Moyo waka ukatiri Koneshwe mwili ajifanye rambo Si unajua Dalili ya mvua mawingu Ikitaka kunyesha Huwa ya nati nashika tama
za dunia.
Baby, ni aidi kama wasinipie changama. Badili jichunge kipenzi changu na nisikia usichezera yatimia walo tabiri. Sikifanye Ronaldinho, penzi utie mbwe mbwe utaribu. Visokoro kwinyo, wakupitie denge kukujaribu. Ina kapachino, wakakutia wenge kwa mizabibu. Kugongeshe mvinyo, ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua, dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha, huwa yanatanda. Nami si unajua, kidogo tu pressure ya shuka ya
Watapombe till father notice, yani na watapombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniyekeleba. What's up, what's up, wadao? It's your boy, Kushman, baby, mama, genge. And I'm chilling out with your partners, DJ, DJ, dog.
I'm in love with you, there's nothing that wouldn't do. Catch a bullet for you, as long as you want me to. I'm in love with you, there's nothing that wouldn't do. Catch a green apple for you, as long as you want me to. Cause it's a little papangojera, kupaka matanga sekera. Cause you love your bike koko, kutoka mazape. Picha chwazi twanga kisera, kasi pisa wanga kwakera. Bata ya chali kemoko, cause it's just gonna let them know you're my Africa beauty. Africa beauty, you are Africa beauty. You are my Africa beauty, you are Africa beauty.
Nijua wewe ndo
kupata ni bora. Sijui kama ni kukumu pipa. Oh baby, yuka sababu nape. Nana juo na mpenda. Tatizo hivyo ni nao. Baby, masiso nilala. Hakika hivyo jaza yotati. Mimi machoko ndo. Kutuwapo mademu wakai. Basi nipempigege majukurai. Wewe kiboko. Mwalimu wako fundi atari. Samantha, Samantha. Kukikuta ntajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga. Nimejileta gerezani. Tena sikuwaza ntakuwa mateka. Mjua ulinizungusha sana. Ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sejuti. Neno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini.
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini. Nani tuna upendo uko nje ya maneno. Ila vitendo. Kama bubu akipenda ata nena vipi kwa maneno. Pasina vitendo. Kiziwi ata ukimwambia na kupenda. Wala hasiki ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda. Siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana. Ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sejuti. Maneno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki.
Now hear this. Mwana wani, denda otu umekwaga wapi wewe. Umekwaga wapi, naomba usinipe kisogo. Nataka nifungue wangu moyo. Pede weni na miliki gari. Na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention. Baby can I get your attention. Ni sinubaya, sinubaya. Just wanna give you some love. Siju unako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina megi, inataka niseme na we. Sijuwe na kuwapi, ila naomba niteme na we. Nina megi, inataka niseme na we. Nataka seme na we, kidogo seme na we. Nataka seme na we, kidogo seme na we.
So baby please, so no done. Na marisha na chusema si utan. Unani malinza mama. What you friend, wanna die. Niku wache kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Tuna nyumbani, dada menda kachori nilenawe. Kisha maisha ni, palilishi
tupunge upepo wa bahari. Mombasa, Malindi, tukale zo kachili jamani. Mama Tanzania wapi,
ila naomba niteme nawe. Nina mengi, inataka niseme nawe.
Nataka niseme nawe.